Eka anka ipea no wiyopala Ano kinyuremo kumampiela Ikola kipala Ika ichebo pilala Manire mchalo kupera Ika ichebo pilala Ginire mchalo kupera Labo insuwezi kulala No, hakuna kupala Awinyo kujika neka anka ipea no wiyopala Ano kiniremo kumampiela Ikola kibala Ika ichebo pilala Manire mchalo kupera Meta mara ni Meta 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 mara ni Meta Meta Mama tieni meta Uro mkuma Look me money Tita Tita Uro mkuma Omu kwa nukumba Nyongera Uro mkuma Heza voti mkwata Tonta Uro mkuma Mama tieni meta Uro mkuma Look me money Tita Tita Uro mkuma Nimi mpoto mbezi Aswe kutoka shule ni Twenye nyumbani Ni kunyisi papa ni mami Mawane noni Wewe liku apa mpoyoni Nyo kwangu mama Yule yangu na kutaka Amini twina Chibet mega madwala Amini kuona kuona Ibet mega madwala Imina twini pere Abet megi madwala Teri kawa dua Ine mama ki papa Iyo mtuwa Ikwe uchunya kira Nimi mpata mbezi Ashe kutoka shureni Twene nyumbani Nikunyesi papa ni mami Mawane noli Kuliko moyo ni Lokango mama Iyo yangu na kutaka Look me money, tita, tita, unomkuma Omu kwa nukumba, nyongera, unomkuma Heza voti mkwata, tonta, unomkuma Mama kia nimeta, unomkuma Look me money, tita, tita, unomkuma Kama suwewe nipende nani, nani, hey Tenga you the one I need, hey. I love you every day, honey, hey. You won't die, hey. You are kali, hey, kali, hey. Come as you are, when you burn it, I need, mama, hey. I tenga you the one I need, mama, hey. I love you every day, honey, mama, hey, hey. He won't tell me, you can't leave mama Mama tieni meta, unomkuma Look me money, tita, tita, unomkuma Omu kwa nukumba, nyongera, unomkuma Heza voti mkwata, shonta, kashuhuma Mama tieni meta, unomkuma
Love you, love you, love you.